ka se ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ diɲɛ na. Ameriki jamana olu kɛlen do ka wuli ka jɔba kɛ. President Joe Biden ale y'a laɲini ka vaccin million 15 di farafin jamanaw ma. O hukumu kɔnɔ vaccin min u b'a wele Johnson and Johnson ale ye 150,000 sera Burkina Faso kɔnɔ taratalon juye kalo tile 20. O ka lasigiden min bi anw fɛ yan n'o ye Sandra Clark ye ale y'o vaccin minɛ k'o di Burkina Faso gouvernement ma k'o k'o bolo dɛmɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛ kɔnɔ. K'a kɔn Johnson and Johnson ɲa vaccin wɛrɛ tun donna min ye AstraZeneca ye. O di tun bɔra diɲɛ kɛlɛyatɔnba fɛ min ye OMS ye. Ale tun taara bɛn vaccin 100,000 ale ni 15,200. An bɛ don min na bi min y'o vaccin dozi fɔlɔ ta o taara bɛn mɔgɔ 30,000 ale ni 4. O 30,000 min ye vaccin sɔrɔ kɛnɛyaso baarakɛlaw o bɛ taa bɛn 12,000 ale ni 500. Hakili jigira coronavirus banakisɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ o taara bɛn mɔgɔ 13,000 ni kɔ. Minnu ni tora la olu ye mɔgɔ 160,000. Ali Duwedrago, VOA Bambara Tora, Bobo Julasso.